downloaded from mylovezedmusic.com.
Ntawi, diye mkwala wa mkima ntawi. Ntawi, diye upole ka mkima ntawi. Hush, hush. Osalila, osalila, oh. Hush, hush. Osalila. Pole, usaiva. Navo se viva leko Kubana kuchita vuipa Iwe kubele lake If the wish you back kubele lake Don't wanna see you down kubele lake Whoever broke your heart kumwele lake Iwe Natimbela Love is the only thing you should hold Love will take away the pain you hold Veneva sana ni kufa kumu pimpelo Ni mulungu chapiwe yeah. Oh salila, oh salila, no 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 no. Oh sawala ndawa
Ntawi, Ntawi
Ndiye mkwala wa mkima Ntawi
Ntawi, Ntawi Ndiye upole ka mkima Ntawi
Osavaleke wa kukowele siyao Kuwana kuchita voipa Free yourself iwe Osavapase pump Wanawansho nongo Osavapase chance Ndawa mambela mwushe wanda see you down We see you cry so don't give it Love is the only thing you should hold Love will take away the pain in you Ni pangono pangono mulungu ni asa kumenye lankondo yako kumbu